Radio Studio Tamani kede kabaruji amen e fulfulde
won jiro to bogi janaga fandu ha lamamo sama sey jom nyal sakrab hedibe e wi bangu mo jalle de malindi na jeyda e leda jiddi burde fufu hoyfude bangal kuteji welter o wakati on watu goto o gullida humpi tawnde mbiyanna faratiji holti ko buri mbiyanna ko baddi miloji didi yimbe mbiyanna ngoni e kabar yolbere ardibe jande yuroso nangunde imadraji urtingol jangnira udade sabi raf ndenagu ebe anni dun amdu e golle musul enna jangnobe le komningaji yogaji bangal la figul bolon coup kaf ben kikida ko real bamako as duwana burkina memundiran kenyan juliba ac wadi qualifié ben les champions ronde afrique de ngone sembe ben sembe kamaru amane hande kikide talatare 9 septembre 2022 bismillah sakrab Niger Mali e Chad yo ben yogaaje e ledde burde fofu hoyfude bangal kuteji walter wakati dum do en na e le tongande gollirde CCDR de Banque Mondiale humpiti be fay boyali le G5 Sahel ben ledde G5 humpanti humputani fay boyali ledde G5 Sahel e le kawrtal ben du bembe ande to Washington tun nyandi alterande ben nyaltini be ben holiti wiide kebe de do ledde Sahel de yama buitro jeddi fa sapo idi le temdere ben do e hitande 2050 ma man baba kunta wonko hebani ka dafa sango alcisi e fatoumata mayga
tongande holiti wiide waytagol wakati o sembini talka ko kany ko nande mudun lefol sahingel non holiti wiide Ousmane Diagana joko horajo Banque Mondiale le wuddu kany hernange Afrique
il est vrai
ngonga e wakati mo ngonde e mu o rafinde anagu an mauni sottinde yimbe du yafa midan jiya dum Burkina kany Mali ka sottube nokkuje mun en ana wawi latade sababu weltingol wattu
Tongande holiti du wiide tiddalaji njubbaadi di waytagol wakati o sabimbini ana waawi buyteede ga tumbor ndido juude mudum so ƴeewa kabaru o buri sembe burde golle ko wondi wadeede ko Elizar Barodi dunke andan do kabaruji pawide ko hebetele leedi
soni kaake gollirdi kebaama ana waawi laataade sababu kebal ka faadu heba wadeede an haani ko yimbe mbawta e weltingol waktu o
yimbe le mindube de do dewtere kanyu en ka holiti wiide miloji faa heewi yimbe le o region wondi fewde e farati rafingure sabi ko demangal wala fuko lati beydade waytagol wakati o rafinde nagu o kanye ngabugol choggu ngure wari tawti dum kanyundu tiddala pawido e do rafingure le lefol sahingel ana wawi beydale hitane 2022 dum woni ko be beydi hem
gollirde humputonde mbiyan faratiji lolirnde system d'alerte precoce hoti wiide ko bar ko badi miloji didi yimbe le ngon limtabe ben hitande iwde rawan warde 2021-2022 kam ben bangal yimbe le njulbube denno arribe holti wiide dum dabreji piyama piyanama be do ben yimbe le ana ido dabreji di fuci gol ngure kanko Moussa Goita woni jubno golleji men ndedo gollirde ko hani alcisi kedanna fustango
au sortir de la campagne passée c'est la
campagne hitane 2021-2022 yimbe le million ujinaji temede jetti wonno le leedi malindi ngondunobe fewde rafi ngure leedi malindi won datol gol itti yellana hebana odo kabaru jogolal di goldo datol ana hollitaale mudum wiide beedo yimbe le waram hokkede gauri mbayeri mambari kany ko nande mudum mere mere le region ay di ngolle mudum di to dunu bettige golleji goddi waram wada le fewde mabbe yella abe keba andude hono fuube ngatta faabe pewa e odo kabaru won e mabbe jaati be kalsi neldale nukule yogaji dido imadaraji wana yimbe le be tan wodani fay dabaji di kanyu e hore ana hem won ele nukule di mi dokki bigge mere mere na saatu du atawam ko be jobata ko heewa
soit gratuitement ou de façon subventionnée
sakrama tuta hakday wadu kabar nyon banga bem am facebook e twitter kabaru soldo sabe chapane na en janna yom ben nangabe banko be hal mudum memete bangal ben batou sidaw to ben new york leader etats-unis e le ben kawrtal kambe ardibe leede denno dum fuddi 30 handi 9 septembre e le kaw ben batou chapane jide jeddobo dere mudum an na tawetun colonel abdoulaye mayga premier ministre lonti do premier ministre wakat jodo men wondi don e yimbe le hewbe denno do do golle o jugtoto men gal do kawrtal oni jugtoto puddudo wattu 9 hande to New York jutoto fan nyande 9 e jeegom septembre fande le kabaru di ben fedde CSD ben humanido men yimbe ngobbe nyola ben wolti wiide wonda kafe e sare wullo ben lolir ngol article 178 ben holtido wiide malingobe ngonbe ciagal be totete men tindinobe tato den do indi ho conseil de malinde l'extérieur CDCM holti wiide CSDM holti wiide men dum do holni honani totama tan ho conseil de malinde l'extérieur den no kambe be ngala hen ngedu den no be ndardi CNT itude fuy e jate ben guldo sareewul Mohamed Cherif Haidara won horajo CSD ben don ko hanni ben Moussa Malis ko keddan fo sango LCC.
Ningol do sariya wol kunchano hore landin gol woteji le leedindi mi jihi en tobbere mo wala no lihim wakati no deute fedde ejne windeten tagal ko golle o timiko wan talkuru wondu mo mi jihi mo tobbere tembere chapan jetti e tati wari tawi hore mudum lihim le ndedo tobbere ana hulita lihim yide bibbe leedi mali jodi be salla kanyum en du waran hebude kajabe taton de fedde mo nodirta conseil économique et social no be chubirte ka fedde kuma ni do bibbe leedi mali jodi be salla mom nodirta ho conseil de malien de l'extérieur warta wadde golle mudum minen ka biide min jabanay fey article temdere chapan jiddi jetti o yide ndedo tobbere li goldo sariya wol ka juhi men sanni dun sabi so minen ka community hande ni woni o borte sabi mi anya ki fey jabande dum
to yrusoton men ardibe jande na goddi landinde no fewri urtingol men jangnirde le men imadraj mo no wodi urtingol kala jangnirde uddade sabi rafnde na go bamgol e golle dun no jangnobe men wonande kumnga jogaji circle kanko men kedar amen to yrusoton Ali Haidara on kabe ne gedo foysango LCC e Fatoumata Maiga
Yorosoto ko buri chuudi le kol ngay debe sapo woni uddude ila hitane 2019 sabi rafinde nago joda halaji ngaddi di kalaati ke sababu uttile yoga e hakkune majji e bamure monsieur en jawbe jangnirde ni tan ngolo goita woni maire commune kumbia o mo haltana mem hono be ngadi yalla chuudi le kol ngay di yoga e mudum ana heba uttide le commune mako
mi noddi kanan kobbe mi holliti wiide be mira amen tilbe jande be ngala golle le be mbawi hoyide ben jangina le chuudi e koluji ga en ne kalmi dunde sara be fu kawrni kalisi neddo goto fu ujunere e temere jeddi yalla jangino sabe alla be an keba hunde
be do michel en jangino be nyande fu so pamama be kebam jande kan e faba muya yude to kanan ko be kumani be jande e goli dibbe mule nokko o mamadou berte woni horojo kap yoroso
lorsque
ne komite o hebi bamde janginirobe sabe alla be min jewan min gada e bawdi amen fu no min bawta wallirde be yalla be keba janginide faga do jande ne be janginande moƴintinde classeji di yalla sukaabe ana kebano jangirta fagas
commune ngaji goddi kanyu en do ana wondi wadde imadaraji di mbaawi fu yalla chuud le koyngay uddudi li nokkule mabbe di ana heba uttinde forde tati lewru octobre ngarorno ton ko Ali Haidara hebani studio 80 yude yoroso
ido dubi ciktidi di mbiyanna sifa ngurnam rewbe mayrobe worbe mun en hunchinama hore no fewiri den no pension mabbe pension yogabe mabbe kay ben buita beedo rama temere tati le temedere dum won ko holti fedde kambe rewbe solasi en mayrobe worbe mun en le mali e on wattu goto men sukabe atimen en ben gouvernement andarni kawar mabbe dum do yo ele imadraji di sujo tamani wondi bangal bamtar li di mali ben den no injultike fedde beedo rewbe mayrobe worbe mun en e kanyi sukabe atimen umar way golon ko en ko fasan ko kanko Fatoumata Maiga
fedde humininde rewbe le ministere be worbe le mudde keddile basiji be bi ko sakiti ko be gonde hebude balli guji kewdi dido balli guji lamu o kanyo ONG fa yottu yimbe le ngatta fewde mabbe madame Keita Jinaba Keita kanko laminde do fedde o yuko sakiti ko be dokkete ko dun sowiki fa ko yata chowe tati
rewbe mayraabe worbe muy en an kaybe sabu weltingol wadi fa heewi nyamdu mabbe chuudi mabbe fu ana ngadna hakkille warobe gombe ga lewru fu winaadi de temedidi be kebanno ka handen e be keba ko buri ujunaji jetti
tagal rewbe lebe sukabe ministere kanyi e lamo e sara mudon keddi leedi do torraji du ana kokke balli guji leedi do balli guji sawrude be mere mere e be le fedde no dirta pipi de la nation kedde mo kanko no dirta madame Kone Sissi Odil Dako kanko lami de do fedde ko mo sifi do hen
fedde sukabe hertabe an hande e hakkeji kewdi hakke jande e kanye sawrede e be dokke lebbi tati fu goto e goto mabbe ana heb winaji noge
be kollitin leedi malindi ko sukabe ujnere teme didon kanye ngol ko sara mudden keddi le basiji rewbe le militaire be worbe mudden keddi don buri ujnere
bangol figul bolon coupe kaf mbien relde bamako kanye mbien as don burkina na gondi firude wakkat jodo denno kanye na juliba mbien hebi lawol bangal ko wete seconde phase un ligue champion ronde afrique e wattu goto eric sikuchel mbien yaltin jubu mbien jubu inde joueur en nodda be bangal match amical mbien fewde e zambie kanko mariama ko hewni kedda fo sama ousmane yalbou
ko fawi do kabaru coupe kafa real de bamako e as douane burkina faso ana gondi e fidi do wattu joni o yigol dido bol bid arandeje de gube didi donkino hawondirde fay goto e mabbe heba ino bi ko fawi do kabaru ligue des champions joliba ac hebi kaw kenyan noddirde be les rouges de bamako be tapi deportivo mongomo guine equatorial fa daati be kebi baddi joy ben kebay fay goto be kebi o kaw tiagal ko be tapano bi ngaji didi be kebay ne fay goto bid arandeje tiagal don yubbo inde egle en nogay e joyo no dabe fidude e leydi zambi ya e wara hokkama sene ibrahim kone khalifa kulubali e masajo haydara no daka joni suko mali dimado francis no dirde do musa jara mo dubi nogay e goo joni woni ko nodda arande fidude egle e mali holitinde wida gol memondirgol e leydi zambi wadando bamako do stade 26 mars nyande nogay e tati kanye e nogay e jego lewru september ndu
sakrab ando wiide wakal joni o kay match o timmi ko wiyete tir o but dum woni ko wondi wada joni yalla sindude ben ekum gaji didde
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakrab li kabaru en kredudi ben to baflop to hultan wi ben suka ben gorel mo dubi ben suka sukalel mo dubi sapo suka gorko mo dubi sapo to ben itum yitama le ladde ben to noku doñon commune gumfa denno mo wadi nyande yontere abinede e wiseda fuji kanko sukalel lel joki non honoro mako yade le ladde denno be do ben yo yatti hakuna be do taw be do matal fi denno to noku jassamu no goddi do baflop no kiloji noga o tondu holta wiide ben sukal ben dew ben surba mo dewel mo dubi tati ben jam nabbi mo den no dum wadi nyande 17 septembre holta ma wiide den no lugaji na wondi yalla yutude tew makko sagra on timta kawr nyama hande mitron sa dum ta do ben 3w.8.org mo no dum jam 3320 do sede yotre meden magazine yewtere meden magazine handan yewi do ben ima daraji dim ses INPS wudi den no kanko lali tangara yottike be lamdike ben lo kanko Lisa Camara kanko ko moni do kabaruji to INPS to no kedana ko me horam fosino yo on kiri jam
INPS a une seule mission recouvrir les cotisations des employeurs moyen en paiement des
prestations INPS fanda mudun yu goto hawtindi kalisi gollobe dongal golleji bi ngarata ala wodi ko wete pension allocation familiale indemnité journalière ko limta joni ko jama on andani di do sifaji di fuf gede INPS de na kewi kala jugi do kureji totete mballa kalisi alqadra sukabe min wa widin den yu gede de anda ko non sanne sabi rafi humpitingul ka joni bangal anda kese de golle o fiwi so bangal rewbe chowi be madun no benube ko buri hewde kandi e fabaji INPS so debbo chowi de soni jomu martini kumpa kabar mudun fadde libbe mako jeddi de ko hokka so bangal tade fi golle jamme di di yimbe hewbe ngoy tike yu gonga jati yogabe holitidum ka joni bangal ande kesede gede INPS kewde andinama kabaru jamandi fufu anadu bebe andede ko min darata jama o tan yu yade du majje yalana bedro fam so yimbele be andana bi jeta bindi ma be andana fi bebe andede don sabi dun min gondi wadde hopitali bangal radio e ko nande mudum yalla faande bedande jama o fam sato yimbele yogabe gontur be garanta fi ko bi kani hokede e misalo debbo beenido na hande jawdi faba sukamo hebi faso jumu waray fa lebbi jenay makko on wawi totede ndido jawdi ka su yawti lebbi jenay tan wala ko mbawani joom o mursam faba ko su ko bili INPS kanam e kanya CMS andon INPS kanam kay na gulli dan fewiri e wa fi gulli de tiagal kanam den on yaji defu fawrentinama to neddo wari INPS yalla inde mudum na winde su tay wala fuko yoni amu mi wajin bidon joomu yo fudira dum tafu
de l'INPS si paye la déclaration de l'INPS qui ne paye pas la déclaration de l'amour on l'exige à faire